나로 flavor. Wisdom.
The way you touch my big and make me crazy. That I think of you. When you treat me right, I feel right dizzy. When I can't see you, whatever make your day yeah, bright and bright, I'm making raft of you. When you kiss me, touch me, appreciate I've been with you. You always make a day when I cry, actually treat me good. Every day you don't wanna see, every day you don't wanna see me cry, actually cry. When you kiss me or give a smile on me, hey, man boy I go, gonna bug out on me, hey. When you kiss me or give a smile on me, hey, man boy I go, gonna bug out on me.
Sicho more,
sicho,
changer sina. Nimekuwa soba gafra mimi, ongeza tena
mama we.
Na enjoy na popona, usikae mbali na mimi, niza mtima
mama we.
Sicho more, changer sina. Nimekuwa soba gafra mimi, ongeza tena
mama we.
Na enjoy na popona, sky mbali na mimi, na miza mtima
mama we.
Wara kuzigo menona, mbuzi siku kuhutopona. Tena kidali na choma, kichwa yako nazi koroma. Basi tucheze sangacha, na ndagi kwa kitanzi nshanyasa. Limesha vuja pakacha, na fukwa mchukuzi swa dakta. Una utamwa na nasi, basi turia. Mimi majo samaki na nimeridhia. Una utamwa na nasi, basi turia. Mimi majo samaki na nimeridhia. When you kiss me or give a smile on me, hey, mambo yako gonna bug out on me, hey. When you kiss me or give a smile on me, hey, mambo yako gonna bug out on me.
Sicho more,
sicho,
change sina. Nimekuwa so baga from me, ongeza tena
mama we.
Na enjoy napo kona, usikae mbali na mimi, miza mtima
mama we.
Sicho more, change sina. Nimekuwa so baga from me, ongeza tena
mama we.
Na enjoy napo kona, sky mbali na mimi, na miza mtima
mama we. Mama we. Mama we.